Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ko te kaupapa o te kōrerorero I tēnei wiki ko ngā tohutohu. Directions are the subject of this week's dialogue. Me pēwhea au e tai ai ki tō whare e hoa.
Me tarai wa mai koe. Nā te mea me whakawhiti koe I te piriti.
E hia te roa o te haere.
E toru te kau meneti pea.
Kia whakawhiti au I te piriti, me haere au ki whea.
Me whai koe I te ara o huia. Kia tai koe ki ngā rama, e huri whaka te maui.
Ka pai, atu I reira, ki whea.
Haere tonu kia tai rā nō koe ki te tiriti o Katipō. Kātahi ka huri whakate matau.
Koi rātō tiriti ne?
Ai, ko te tori te kaumātahi tōku whare.
He tūranga waka kei kona.
Kāore, me whakatū koe I tō waka ki te rori.
E ngā iwi o ngā hau e whānau mai hoki mai ki te ipāho o Everyday Māori ko Hemikali ahau.
Ko Apere Woodfine ahau. And you have just heard today's kōrerorero between two people about ngā tohutohu.
Directions. How to get from A to B. Right, let's break it down.
Ka pai.
Me pēwhea au e tai ai ki tō whare. Me pēwhea au e tai ai ki tō whare e hoa.
Pātai pai tēnei. We can use the structure to ask how.
How?
Me pēwhia e.
Me pēwhia e. How to go about doing something. How should something be done. How does one do something. Me pēwhia au. How do I do something. Me pēwhia au e tai ai ki tō whare. How do I arrive at your house? In English, how do I get to your house?
So this ai we're going to see in the structure. Me pēwhia au e tai ai. The I is going to follow after the tūmahi, the verb. Is that correct?
Ai, kei te tika tēnā. And going back a couple of episodes, we see the same pattern. I falls in behind the tūmahi. So it's behind the tūmahi. Me pēwhea, hu. Me pēwhea au, e tai ai. E tūmahi ai.
Kia ora. Ko taku kōrero, me taraiwa mai koe. You should come via car. Me taraiwa mai in this direction.
You should drive. Me taraiwa mai koe. He hai, why?
Nā te mea, me whakawhiti koe I te piriti.
Nā te mea?
Nā te mea because me whakawhiti koe I te piriti. You've got to cross the bridge, te piriti.
Ai, me whakawhiti au I te piriti. I have to cross the bridge.
He ua ua mararo. It's difficult on foot.
He ua ua te kauhoi. He roa te rā kauhoi. It's a long swim. E hia te roa o te haere. What am I asking?
How long will it take?
How long will it take? Ai. E hia te roa o te haere. How long will the trip take?
And you're asking about time here, right? Not distance?
Ai, I'm asking about time. E hia te roa o te haere. In context, I think we understand that. We could also be talking to distance. E hia te roa o te haere, but here we're referring to the time.
Ka pai. E toru te kau meneti pea.
E toru te kau meneti pea.
What am I saying here?
Well, you're giving a time. E toru te kau meneti. 30 minutes, but you're showing some uncertainty with the word pea. So maybe 30 minutes. E toru te kau meneti pea. So we've got question-answer in these first four lines of dialogue. And like a lot of good questions and answers in te reo Māori, we're following the same structure in which the question was asked. Me pewhi au e tai ai ki tō whare.
Me taraiwa mai koe.
E hia te roa o te haere.
E toru te kau meneti pea.
Ka pai, ka rawe. Kia whakawhiti au i te pireti, me haere au ki whea. Kia, kia.
Another use of this kia as a once or when.
Ai.
That correct?
Ai, kei te tika tau. Kia whakawhiti au i te pireti, once I've crossed the bridge, when I cross the bridge, me haere au ki whea. Me haere au ki whea. Where should I go?
Ko taku whakahuki, me whai koe i te ara o huia. Kia tai koe ki ngā rama, e huri whaka te maui.
Ka pai, so we're getting like into the details, the instructions, ngā tohu tohu, the directions.
Ai, me whai koe i te ara o huia. Te ara o huia, it's a way we can say a street name, right?
Koia. So follow, me whai koe, you need to follow, me whai koe i te ara o huia. You need to follow huia drive, street, road. In English, we've got so many different names for roads.
Mm-mm.
Way, lane.
Avenue.
In te reo Māori, we might see ara, huarahi.
Tiriti.
Tiriti for street. Rori for road.
Rori.
Ai. In those traditional words, before rori and tiriti would be ara and huarahi would be the main two. And we can use those for any road.
Ka pai.
Okay, so I'm following huia road, te ara o huia.
Kia tai koe ki ngā rama.
Once I reach the lights.
E huri whaka te maui.
Turn left.
E huri, turn, whaka te maui, to the left.
To the left, to the left. Ai, whaka te maui. E huri whaka te maui. Have you heard this use?
Kaori anō.
Whakate and then the direction.
Mm.
Well, we use it with directional words. We say whakarunga, whakararo, titiro whakarunga. Look upwards, titiro whakararo, look downwards. And we use it with maui and matau as well to say whakate maui, but we put the te, whakate matau. Can use it also with raki for north, whakate raki, like northwards. Atu I reira ki whea. Atu I reira ki whea. What am I saying? He ataku kōrero.
Atu I reira, after that, beyond there, ki whea.
Ai.
To where?
From there, atu I reira, ki whea. From there, where do I go? Ai.
Ko taku kōrero, haere tonu kia tai rā nō koe ki te tiriti o Katipō. Kā tahi, ka huri whaka te matau.
Haere tonu.
Keep going.
Kia tai rā nō koe.
Until you finally reach.
Ah, ka pai. Kia tai koe. Until you reach. Kia tai rā nō koe. Until you finally reach. Rā nō. E rua ngā kupu. Two words, but the way Apira says it is as one. Rolling together to a. Kia tai rā nō koe.
And it's implying like finally. Once you finally sort of. It's implying a bit of. Time passing.
Ai, kei te tika tēnā. Kia tai rā nō koe until you finally reach. Te tiriti o Katipō.
Katipō Street.
Kātahi ka huri whaka te matau.
And then, turn whaka te matau. Turn right.
Ka pai. Ko taku pātai. Koe rā tō tiriti nē.
That's your street, right?
That's your street, right?
Koe rā. Koe rā. Hiaha te whakamahi o tēnei kupu.
Te whakamahinga o tēnei kupu.
Whakamahinga.
Koi rā, koi nei, koi nā, koi rā. This is, that is, that is. That is your street. Koi rā tō tiriti. It's an abbreviation of ko te rā. Ko te rā tō tiriti. That's your street. Koi rā tō tiriti. That's your street. Ko tēnei tō tiriti. Koi nei tō tiriti.
Kia ora. It's another shortcut.
Shortcut. Ko tēnā, koina.
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 Ka pai, ko taku whakahuki, ae, ko te toru te kaumātahi tōku whare.
Ka pai, identifying the number, ko te toru te kaumātahi, Number 34 is my house.
Mm-hmm.
Tōku whare. He tūranga waka kei kona.
Is there a car park there?
Kapai.
He tūranga waka.
He tūranga waka. Is there a tūranga waka kei kona?
Kei kona. Where I am.
Where you are. Aye, so you're there. Kei kona. Is there a car park there?
Kaore. Me whakatū koe I tō waka ki te rori. Kao. Kaore. Nope. Unfortunately not.
Aye. Me whakatū koe I tō waka. Have to...
Park.
Park your car.
Whakatū is to stand, really.
To make something stand still.
Okay.
To erect something or to make something... To park something. To make it come to a standstill. Alright.
Kapai. Me whakatū koe I tō waka ki te rori.
There's that kupu.
Rori.
Rori. Tiriti, rori. What were the other two?
Huarahi. Ara.
Ara. Ara.
Ara.
Koira te kōrero rero mo tēnei wiki e hoa mā. Now that you've got a better understanding of the kupu and the kianga that are used, let's listen back. Me pēwheau e tai ai ki tō whare e hoa.
Me taraiwa mai koe. Nā te mea me whakawhiti koe I te piriti.
E hia te roa o te haere.
E toru te kau meneti pea.
Kia whakawhiti au I te piriti, me haere au ki whea.
Me whai koe I te ara o huia. Kia tai koe ki ngā rama, e huri whaka te maui.
Ka pai, atu I reira ki whea.
Haere tonu kia tai rā nō koe ki te tiriti o Katipō. Kātahi ka huri whakate matau.
Koi rā tō tiriti ne?
Ai, ko te tori te kaumātahi tōku whare.
He tūranga waka kei kona.
Kaore, me whakatū koe I tō waka ki te rori.
Hei whakatepe ake, to conclude, let's go back and ask each other a few pātai. And again, koutou te hunga e whakarongo mai ana. This is your opportunity to participate and join in as we go through these questions to each other. Taku pātai tuatahi, I've got a question for Apera. It's going back to the first structure used. How do I, how should, how is something done?
Mm.
Following the structure, how would you say, how do I write your name?
Me pēwheau e tuhi I tō ingoa.
Me pēwheau e tuhi, ka pai. And we need one little particle after the verb, after the tūmahi.
Tuhi ai I tō ingoa.
Me pēwheau e tuhi ai I tō ingoa.
Mm.
Kōrero mai anō?
Me pēwheau e tuhi ai I tō ingoa.
Tuhi? Tuhi.
Tuhi. Ah, sorry, I'm just being lazy. Tuhi, tuhi, tuhi. Me pēwheau e tuhi ai I tō ingoa.
Ka pai, ka pai, ka rawe.
Ka pai. He pātai tāku e hoa. Going back to the kōrero about te roa o te haere, we're asking about the time it's going to take with this pātai. E hia te roa o te haere.
Ai.
He ha tētahi reringa that we can use to ask about the distance. Say someone wanted to know how far it is.
We could change out the kupu roa for tawhiti.
Tawhiti.
Because tawhiti is talking about distance,
Whereas
roa is talking about time. E hia te roa o te haere, how long does the trip take?
Mm.
E hia te tawhiti o te haere, what's the distance?
Mm-mm-mm.
Nō reira, e hia te roa, te haere ki tō kāinga I konei. How long does it take for you to get home from here?
E whātekau meneti pia?
E hia te tawhiti o te haere ki tō kāinga I konei.
E rua te kau kiromita pia?
E rua te kau kiromita pia. Ara, tino pai. Tino pai te rā, tauira.
Mm.
Anei tētahi pātai, hea te kianga, hea rānei ngā kupu, hei whakātu I te takanga o te wā. So what words are you going to use to show the passing of time, eventually, finally? in a sentence.
Could we use rā no?
Rā no.
Rā no.
Rā no. So in a sentence, when you're finally ready, we'll go.
Kia.
Rite.
Kia rite rā no koe.
Kia rite rā no koe.
Ka haere tāua.
Ka haere tāua. Tino pai. Ai. So here we've used it with kia tai rā no koe, when you finally reach. In this last sentence, kia rite rā no koe, when you're finally ready. So there you can see rā no is going to sit behind the tūmahi, sit behind the verb in the sentence.
Kia ora.
When you finally see the sign, kia kite rā no koe te tohu, haere whakate maui, huri, e huri whakate matau.
Ka pai.
He hanga whakarā popototanga, what are the abbreviations for these phrases? Ko tēnei.
Koinei.
Ko tēnā.
Koinā.
Ko tērā.
Koirā.
Ka pai. And these phrases are really useful when you want to say, that's my house. Koirā taku whare. This is my friend.
Koinei tōku hoa.
Koinei tōku hoa. Is that your car and you're sitting next to it?
Koinā tō waka.
Koinā tō waka. Aye, we love a good shortcut.
Te
ara poka.
Te ara poka, shortcut. We could use that in the directions.
Whaia te ara poka.
Take the shortcut.
And then finally, we've got different ways to talk about roads or lanes or ways or paths. In te reo Māori, we could hear for street.
Tiriti.
Road.
Rori.
And then the other two words.
Ara huarahi.
Ka pai. Tēnā koutou e whakarongo mai nā. E whai nei I te huarahi o te ako I te reo Māori. Tēnā, kia kaha tonu te ako, kia kaha tonu te whakarongo, kia kaha tonu te kōrero. We'll be back next week with a brand new episode. Hei ko nā mai.
Hei ko nā. Everyday Māori is supported by Te Mātāwai.
Kia ukai pō anō te reo.